umzo phezu kwendawo, umzo phezu kwendawo, umzo phezu kwendawo.
We'll enter, I'm by the star, I'm by the star, I'm by the star.